somebody new. You saw it coming and you had the proof. Uyona nga zamani but you never knew. Masemanga eti uko misunderstood. Every night on a different mood. I don't know what you like, don't know what to do. Nime kupaya time, nime order food. And I give you the wood so good. My style's a kizungu. Najwa kucheza na rungu. Nime kukulia njugu. Maniko na machungu. When I see you with the other guy, listen my yeni ndugu. And now I know it's a big lie. You my bestie. Wana semanga woni my bestie. Tena wana shikanga chini ya blanketi. E chini ya neti. No, my bestie. Wana semanga woni my bestie. Tena wana shikanga chini ya blanketi. Chini ya neti. Niko na machungu. Niko na machungu na we. Niko na machungu. Niko na machungu na we. Chini ya neti. Kuna mechi ya mabesti. Sielewi. Niko na machungu.
Kikaka.
Niko na machungu na we.
Uli nishoye nikuzo. Kumbe ana dish, doka kitu, yake Toyota na wish. Kama sina ninge saka, we useme lini, ninge kuamini. Ata useme nini, ati brother budake, ni sister ya nyanyangu. Na kuzo yake, ni rela ya bradangu. Yani unachit na makalulu, abari na amini ni ya Rashid na Lulu. Kila siku, umetoka gym na umechoka. Lakini ya upunguzi weight, nikikuliza na shuku, mali umetoka. Unafura I can't relate, mimi na njugu zangu inabidi nimenyonga. Kilimani mams, washajua wanabonga. Niko na nana saitu na match manjumu, lakini nikikuona na shikwa machungu.
My bestie, wanasema ngawoni my bestie. Tena wanashikana chini ya blanketi, e chini ya neti. No, my bestie. Wana semanga wani my bestie. Tena wana shikana chini ya blanketi. Chini ya neti. Niko na machungu. Niko na machungu na we. Niko na machungu. Niko na machungu na we. Chini ya neti. Kuna mechi ya my bestie.